canons de mierda.
Yo, yo, this is Earbus in a chromatic remix style.
Uga rain, masonika miuka. Chempanga, uzimba nyuma. Kempu na uko na kateka mochupa. Na kuwa, ndaga la kulaga banyuma. Mbu mama uya fa.
Ya liyuma.
Tulimuchidongo nyumya bitanzi. So nyuma, mama ina sente zange. Nsabira, evi ndi kovinte. Ya too many artists are flat like fire. Tucha kama di music a elaya. Your lyrics they sick but more more higher. Tuba tuba kazi igno hafani. Tuba kuya, temu tukuya. Tubi tuku tuba